sawirkii afraad. Dadka oo dhan yaa walay arkeen ruuxa quduuska ah, wayna noqodeen isku famil inay ahaadaan kaniisadda tii ciise masiix, wayna weelayaan dad isku dhaxal ah inay ahaadaan hungurina isla aamayaan. Maddii isla aamaan hunguri, yaa way ka weelayaan inay ahaadaan hertii ciise masiix. Taas darteed yaa unun ku ogaadaan inay dad gaas ah ii ka ahaadaan. Maddii ahaadaan dad gaas ah, yaa wayli ka weelay dad dhanka eebbahay aan hanuunsan inay ahaadaan. Haddii kalena jidka ciise masiix yaa raacayaan. Maddii raacaanna way badbaadayaan dembiyadood oo dhan, eebbahayna ma igaabaaw, dembiyadoodna waa la ka nadiifiyey.